moyo kaa kwa Yesu maana yeye atakushughulikia maana yeye atakushughulikia
jipe moyo
Mwambie Yesu atakushughulikia Watoto wako wamefukuzwa shule Una shida leo utaenda wapi Hauna fedha Hauna kazi Mwambie Yesu atakushughulikia
Jipe moyo
Yeah.